blessing up on the cat and soul to the wall. Guardian angel, Jim and Aguan, some was a doctor talking about Anakujua. Teddy B. Let
Anakujua Anakutamua. Nobody ya nywele za kichwa chako anazijua. Anakujua Anakutamua. Nobody ya nywele za kichwa chako anazijua. Umeambiwa, umetabiriwa, maneno kwa ajili ya maisha yako na mesikia.
Sick.